Huyu ni wapoye, huyu ni wapoye na makanyaga.
Ama teka yurukundo ni mare mare Gusobanu chiriku pcharu kuvira goranye Ngirigana kurukundo ni nzitane Singu shinji jita wendo bavare Ere kanda gukunda Sina menya ibiri mbere Ibyahise byo ndabizi shu Eka ngukunde na ungunde Ndaguseseranyije Imbere y'abantu ko nazigera mpanga Ubaye uwanje mbaye uwawe mami Yego ubaye uwanje mbaye uwawe kuvuye umunsi n'ejo hazaza
Baby mbira shenge mbira
ejo utazamba basa kandi wiyumvamo onana
kira
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 kira kira
Ntambwimwe ntera igihumbi Urukundo rurigaragaza Wampaye icyo nashaka Urukundo Ngaho komeza unyereke Umurama urukundo Usezere inshuti n'imiryango Cyo ngwino Icyo nshaka n'icyo ushaka cyo hora humura ndaguseseranije imbere y'abantu ko ntazigera nkwanga ubaye uwanjye mbaye uwawe mami yego ubaye uwanjye Mbayu wawe kuvuye umunsi n'ejo hazaza
Baby mbira, shenge mbira
Ejo utazamba basa Kandi wiyumvamo onana
Kira,
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 kira
Gukunda ntabwo uzarekera ariko nanone sinagusezeranya ko tuzahora twishimye mami
Baby ngira shenge mbira
ejo utazamba basa Ejo utazamba basa Kandi wiyumvamo Onana wabaze onana